gara kusara na umejua kuniponyesha maradhi ya upendo ukinipeaga mpaka na lala mwenzio sijielewi limenishika baridi limenishika baridi nirudishe utotoni utotoni raha kama peponi Toto stumwi sokoni ndo mapenzi Rudishe utotoni utotoni Raha kama peponi Mimtoto stumwi sokoni ndo mapenzi Na hii sinataka Unapokwenda tunafatana Sweet love Sweet love Unanijua tunajuana Acha waseme twadanganyana Wajue nimekufaje Nimeozaje Juu ya penzi lako maiji Mwenzio Sijielewi Limenishika baridi Limenishika baridi Nirudishe utotoni utotoni Raha kama peponi Mimtoto stumwi sokoni ndo mapenzi Rudishe utotoni utotoni Raha kama peponi Mimtoto stumwi sokoni ndo mapenzi Na hii sinataka Yeah.